Your bug man, killer line, I did them soft. Listen.
Tandika shuka funga macho wangani wengi mpenzi. Kuna wengi na wapendi, wana roho za bundi. Wanatusema vibaya mitandao nili wa trendy. Nasikika tutoi, stupid atuazungumzi. Wala mtu boy, maneno haya tuui. Baby slow down, baby calm down, nimewazoea. Adani seme neno moja, just wanna promise. Girl, I'll never never leave you. Promise, girl, I can't live it without you. Promise, Ada, I just wanna promise. Girl, I just wanna promise, Ada, I just wanna promise. Girl, I just wanna promise, Ada, I just wanna promise. To loving you forever, promise, Ada.
Yeah. Mula obo, I go take you somewhere to Dubai. Baby, kisha fashela ninyonge tie. Baby, maneno maneno haya fly. Baby, nipe vyo vungu ni wape high. Mine kutaka, umenitaka. Tumejitaka, haina kukata. Wape nipaka, wana opaka. Wasinye lichaka, yeah. Na msipo kwa nyumbano ni chungwa kama hela. Natokiwa chumbani mistoki kama jela. Ya nini kulitan kwa vicheche kujitela. Ikiwa na niban kasidi kwenye dela.
Adani seme neno moja, just wanna promise. Girl, I'll never never leave you. Promise, girl, I can't live it without you. Promise, Ada, I just wanna promise, girl. I just wanna promise, Ada. I just wanna promise, girl. I just wanna promise, Ada. I just wanna promise to loving you forever. Promise, Ada.
Listen.
Look for Zelexan. Baby, sound on the mix. I see my son. Oh, boy. Flavor, not beneath. Classic.